Akulungena uthando nolusha emva kokudivorswa uma uyisingle mother. Uma ingane yakho kade iqhelile kumzali bese ngathi seduze bese yaziswa ngophila nabo engabazi. Kungebelwe kuyo kuzoqala impilo. Umuntu angeza kanjani ukuthi ingane zibe sesimeni esihle ngenkathi engena ebudlaleni obusha? Sithanda ukubeka amava ethu ngalolu daba bese silethe ukubuka komqondo wengane yakho khona la ohlelweni ezomndeni. Ungabusalokotha kusuke. Ngubingelele ezomndeni uhlelo lwakho lulethezeluleko eyiphathekayo ngabaka Focus on the Family. Sithola umbuzo kumama ofuna ukwenza kahle enganeni yakhe kodwa khona lapho futhi ofuna ukuqhubeka ebudlaneni obusha. Ubuze wathi, ngingowesifazane odivoziwe, ngenze njani ngengane yami ehala kwasani ewubungani nanoma ubani omunye omusha empilweni yami ngisho nobudlelwane bothando obuqalayo nowesilisa? Indodana yami ayifunisa nhlobo ukuthi ngibe ngowayo nabanye abantu. Ngingamchazela kanjani ngalesi sikhala esiba sebudaleni sowesifazane ukuba benayo owesilisa empilweni yakhe? Wayengafuni noma mbono owesilisa phambilini okwasekukhomba ukuthi sizoshada impela naye ngaze ngayeka konke. Isinqomo simile singebe ngesilula kodwa ungazenza zithi ukuthamba izinto uma uzoyibuka ngeso likandodana wakho. Kuyimvelo nje kuyena ukuba angafuni ukubona bhulukwe eduze kwakho. Akekho ongavala isikhala sikayise ngokomqondo wakhe yena abona ukuthi wena yilokho kanye uzama ukwenza. Ekukhulumeni kwethu nabazali abasingile abasuke bengena othandweni olusha siye sikhuthaza ukuthi bangasheshi ukusondeza izingane zabo odabeni kuze kube seliphothulelwa ukushada. Kungenjalo ezinye izingane zingena nomkhuba wokusondela kulo osuku usungena naye othandweni bese kuba ingcithakala uma lolo daba lothando loyo labanenkinga kungakafiki emshadweni. Lokho kuletha omunye kumuzwa okulahlekelwa isibili enganeni. Nakho esingakululeka ngakho esikhathini esizayo uma kwenza kukhona oholeleka ungena othandweni naye ungalokothi ufake ingane yakho kuze kube sekusesigabeni somethembiso nomshado. Kuleso sigaba uyodinga ukuxoxa ngokujulile nomfana wakho, mqinisekise ngothando lwakho nokuyinekela kuye, mtshele ukuthi uyabona ukuthi akekho noyedwa oyovala isikhala sikayise kodwa ngoba umthanda kakhulu umfune nendawo emndenini naye. Futhi yenza kahle nje, ungaphuthumi ukumethula lobudlelwane obusha, ungacindezeli ukunamathelana okusheshayo phakathi kwabo. Mhlawumbe ungaqala ngokubahlanganisa ngomdlalo owaziyo ukuthi indodana yakho iyawuthokozela. Ungaba yibhola, mhlawumbe ukuyishovela ibhayisekile bathi kushovashova ndawonye. Phezu kwakho konke, kumele uyibuze ukuthi le ndoda ongena nayo othandweni uyibona ikufanele yini ukuba yindoda engaba namava ukuba ngibaba enganeni yakho. Indodana yakho yiyo eseqhulwini kulolu daba. Umele ukuyibuza phezu kokuluza uthando ludla magalana ukuthi ngempela le ndoda izokwazi yini ukuba ngumzali kunye nawe kulo mfana noma indaba ingani nobabili kuphela. Uke wathi ukhona owasungena naye uthandweni phambilini kodwa indodana wakho walukhasha kwagcina kuchitheka imbiza kulani namasi. Kusemqoka ukuyibuza ukuthi kwakungani ngempela kume kwenziwa yini nokube kwakuluvalo nomhawu nje ukuthi kunomuntu ozovala isikhala sikayise. Kumele umlisa wayiveza ngendlela embanyana indodana wakho. Impendulo kulo mbuzo zingaba nenani elikhulu ekukusizeni wenze izinqumo ezifanele esikhathini esizayo. Uma usenemibuzo eminye kumuthanda ukulixoxela udaba ngokuthe xaxa, sikumemela ukuba uxhumane nomnyango wezokululeka wethu lapha eFocus on the Family. Isebenzi zethu zokwazi ukuba zikusize ngocingo noma nge-email. Sengaphinde futhi sikuxhumane nama-therapist angaseduze nawe. Shala kule nombolo 031 716 3300 kumbe ungena ku-safamily.co.za kwesticofo ku-counseling link. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi-Focus on the Family. Sihlangabezwa hlelo oluzayo sesihlabelisa phambili umndeni wakho.